soundtrack.
Twende tubuni mbinu kwa usasa huu tulio nao. Tunaweza.
Awi.
Ala.
Awi.
Ala.
Awi.
Ala.
Awi.
Ala.
Tunaanza eh?
Tuko.
Aya, twende. Don't it touch. 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 Don't it touch.
Waimbishe hiyo don't touch asiguse. Mtoto atakuwa nayo kwamba maeneo haya nisiguswe.
Wenda kusema
don't touch.
Ukinigusa
mwambie.
Wenda kusema
acha.
Namwambia teacher
twende. Don't it touch. 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 Don't it touch.
Are we?
Are we? Are we?
Are
we? Aya, twende.
What?
Aya, shika kichwa. Shika mabega. Chini kidogo. Onyeshe manjonjo. Twende. A twende.
Aya, twende.
Then
what?
Aya, shika kichwa. Shika mabega. Chini kidogo. Onyeshe manjonjo. Twende. A twende.
Then
don't it touch. 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 Don't it touch.